za mindu yeze zenye Nibibi haha byuzuye mama fege Amaputa inahangize kadaje Undabuzwe wese mbona mo muzehe Joro ryakeye banyongoje ya Gomba ndasinze ndetse ndasengera Banda chefone ni kofi bayigira vide ya Numva mfite amashagaga menshi yo guserera Shozo sengera mo nukuba distabinga Na mucho numwe nyifite yo gupoesha Niba undimo nijana umenye ko nakurarira Ubu ngeze harasose ndisesenge Nsigaye naragoswe ndisesenge Mu buyoga bwa make ndumujene Mu mashori ya make ndikijyana Ndisesenge Mama wanje yitwa muhaye mundu Mfite ikibazo ko nzamuteza induru Kuko sindigera muha n'igikwembe Kandi n'inzozi nto nzitamo shenete Be databuja namenye ibyo nakoreye mu karusagara Nansenda se nyabusa ndarara he Yeah 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 Numva mfite amashagaga menshi yo guserera Shozo sengera mo nukuba distabinga Na mucho numwe nyifite yo gupoesha Niba undimo nijana umenye ko nakurarira Ubu ngeze harasose ndisesenge Nsigaye naragoswe ndisesenge Mu buyoga bwa make ndumujene Shori ya macha ndi chichana Nise senye 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 Nise senye
Kid Prince
Prince, Prince, Prince. Dice Senge.